Genesis 31 verse 1. Wayesazwa amazi amadodana kaLabani ethi, uJakobe uthathile konke okwakungokukababa, uzuzile lonke loludumo. Verse 2, uJakobe wabona ubuso bukaLabani bheka, babungase njengayizolo nakuthangi kuye. Verse 3, uJehova wayesethi kuJakobe, buyela ezweni lawuyihlo, nasezihlotsheni zakho ngiyakuba nawe. Verse 4, uJakobe wathuma wabiza uRaheli noLeya, beze endle emhlambini wakhe. Verse 5, wathi kubo, ngiyabubona ubuso bukayihlo ukuthi abusenjengayizolo, nakuthangi kimi, kepha uNkulunkulu kababa unami. Verse 6, niyazi nakuthi ngimkhonzile uyihlo ngamandla ami onke. Verse 7, kepha uyihlo ngikhothisile, waguqula umvuzo wami kayishumi, kodwa uNkulunkulu amvumelanga ukwenza okubi kimi. Verse 8, uma ebesho ukuthi ezimanakanaka ziyakuba ngumvuzo wakho, umhlambi wonke wazala ezimanakanaka, uma ebesho ukuthi ezinemishwe ziyakuba ngumvuzo wakho, umhlambi wonke wazala ezinemishwe. Verse 9, kanjalo uNkulunkulu uthathile imfuyo kayihlo wayinika mina. Verse 10, kwathi ngokumitha komhlambi ngaphakamisa amehlo ami, ngabona ephusheni bheka, izimpongo ezikhwele umhlambi zazingezinemishwe nezimanakanaka nezinala. Verse 11, ingelosi kaNkulunkulu yathi kimi ephusheni, Jakobe, ngathi ngilapha. Verse 12, yayisithi, awuphakamisa amehlo akho ubone ukuthi zonke izimpongo ezikhwela umhlambi zingezinemishwe nezimanakanaka nezinala, ngokuba ngibone konke uLabani akwenza kuwe. Verse 13, nginguNkulunkulu waseBhetheli, lapho wagcoba khona insika, nalapho wenza isithembiso kimi. Manje vuka usuke kulelizwe, kubuyele ezweni lokuzalwa kwakho. Verse 14, oRaheli noLeya baphendula bathi kuye, sisenasabelo nefa endlini kababa na. Verse 15, asibalanga njengabafokazi na, ngoba wathengisa ngathi waqeda intengo yethu. Verse 16, ngoba yonke ingcebo uNkulunkulu amamuka yona obaba ingeyethu neyabantwana bethu, manje konke uNkulunkulu akutshele khona kwenze. Verse 17, uJakobe wayesesuka wakhwelisa amadodana akhe nawumkakhe emakameleni. Verse 18, wathathe yonke imfuyo yakhe ayizuzileyo, imfuyo yokufuya kwakhe ayizuze ePhadani Aramu ukuba aye ku-Isaka uyise ezweni laseKhanani. Verse 19, uLabani esehambile ukuyogunda izimvu zakhe, uRaheli weba izithixo zikayise. Verse 20, uJakobe wamnyenyela uLabani umAramu engamtshelanga ukuthi uyabaleka. Verse 21, wayesebaleka nakho konke anakho, wasuka wawela umfula waqonda ngasentabeni yakwaGileyadi. Verse 22, ngosuku lwesithathu uLabani watshelwa ukuthi uJakobe ubalekile. Verse 23, wayesethatha abafowabo wamlandela ibanga lezinsuku ezisikhombisa, wamfica entabeni yakwaGileyadi. Verse 24, uNkulunkulu weza kuLabani umAramu ephusheni ebusuku wathi kuye, qaphela ukuba ungakhulumi kuJakobe okuhle noma okubi. Verse 25, uLabani wayesemfica uJakobe, uJakobe wayesemisele itende lakhe entabeni, uLabani nabafowabo bamisa entabeni yakwaGileyadi. Verse 26, uLabani wathi kuJakobe, wenzeni lokhu unginyenyele, wathatha amadodakazi njengabathunjwa benkemba na? Verse 27, ubalekeleni ngasese na, wanginyenyelelani ungangitshelanga ukuba ngabe ngikuvalelise ngokwenama nangesihlabelelo ngesigubhu nangehabhu na? Verse 28, angivumelanga ukuba nganga amadodana ami namadodakazi ami, untumazeke ngalokho. Verse 29, kusemandla nesandla sami ukwenza okubi kuwe, kepha uNkulunkulu kayihlo ukhulumile kimi ebusuku obudlule wathi, qaphela ukuba ungakhulumi kuJakobe okubi noma okuhle. Verse 30, manje njengokuba usumuka impela lokhu ulangazelela nokulangazelela indlu kayihlo, webeleni izithixo zami na? Verse 31, uJakobe waphendula wathi kuLabani, ngokuba ngesaba ngithi, funa ungiqhwage amadodakazi akho. Verse 32. Kepha loza ukuthola kuye izithixo zakho akayikusinda. Xaza phambi kwabafowenu okwakho kukimi ukuthathi ngoba uJakobe wayengazi ukuthi uRaheli wayezebile. Verse 33. ULabani wayesengena etendeni kaJakobe nasetendeni kaLeya nasetendeni lezinceka zombili akazitholanga. Waphuma etendeni kaLeya wangena etendeni kaLaheri. Verse 34. URaheli wayezithatha izithixo wasifaka esihlalweni sekamela wahlala phezu kwazo. ULabani waphumputha etendeni lonke kepha akazitholanga. Verse 35. Wathi kuyise, mayingathukutheli inkosi yami ukuthi anginakusukuma phambi kwayo ngokuba indlela yabesifazane ikimi. Wanyalula kepha akazitholanga isithixo. Verse 36. UJakobe wamthukuthelela wamsola uLabani. UJakobe waphendula wathi kuLabani, yisiphi isiphangibeko sami na? Yisiphi isono sami lokhu ungizingele kangaka na? Verse 37. Njengalokho usufunisisile kuyo yonke impahla yami, uthole ntoni izinto zonke zendlu yakho na? Yibeke lapha phambi kwabafowethu nabafowenu ukuba banqume phakathi kwethu sobabili. Verse 38. Le minyaka engamashumi amabili bengihlezi kuwe, izimvuka zakho nezibuzikazi zakho aziphunzanga, izinqama zomhlambi wakho angizidlanga. Verse 39. Ezidweshule izilo angaziyisi kuwe, kwalahlekelwa mina, wazibiza esandleni sami noma zebiwe emini noma zebiwe ebusuku. Verse 40. Nganginjalo, emini ngaqedwa ngokushisa ebusuku ngamakhaza, ubuthongo bami babalekelwa amehlo ami. Verse 41. Le minyaka engamashumi amabili bengisendlini yakho, ngakusebenzela iminyaka eyishumi nane ngamadodakazi akho omabili, neminyaka eyisithupha ngomhlambi wakho, uguqule umvuzo wami kayishumi. Verse 42. Uma bengenami uNkulunkulu kababa, uNkulunkulu ka-Abrahama, kayisaka, kuka-Isaka ngempela, ubeyongimukisa nje. UNkulunkulu ubone ukuhlupheka kwami nokukhathala kwezandla zami, wakusola ubusuku obudlule. Verse 43. ULabani waphendula wathi uJakobe, amadodakazi angamadodakazi ami, abantwana bangabantwana bami, imihlambi iyimihlambi yami, konke okubona kungokwami, lawo madodakazi ami ngingawenzela ntoni namuhla labantwana bawo abazalileyo na? Verse 44. Woza manje senze isivumelwano mina nawe, sibe ngufakazi phakathi kwami nawe. Verse 45. UJakobe wayesethatha itshe walimisa laba yinsika. Verse 46. Wathi uJakobe kwafowabo, buthana amatshe, bayathatha amatshe, benza inqwaba, basebedla khona phezu kwenqwaba. Verse 47. ULabani wayeqama ngokuthi iJegari Sahadutha, kepha uJakobe wayebiza ukuthi iGaledi. Verse 48. Wathi ULabani, le nqwaba ingufakazi phakathi kwami nawe namuhla. Ngalokho igama layo laqanjwa ngokuthi iGaledi. Verse 49. NeMispa futhi ngokuba wathi uJehova makalinde phakathi kwami nawe lapho sesingasabonani. Verse 50. Uma uyakuhlupha amadodakazi ami noma uthatha abafazi ngaphandle kwamadodakazi ami, akukho muntu onathi, bheka uNkulunkulu ungufakazi phakathi kwami nawe. Verse 51. Wathi ULabani kuJakobe, bheka lenqwaba entsike engikumise phakathi kwami nawe. Verse 52. Lenqwaba ibe ngufakazi nensika ibe ngufakazi ukuthi angiyukudlula kule nqwaba ngiye kuwe, nokuthi wena ukudlula kule nqwaba nakule nsika uze kimi ngokubi. Verse 53. UNkulunkulu ka-Abrahama noNkulunkulu kaNahori, uNkulunkulu wamoyise, makahlule phakathi kwethu. UJakobe wafunga kwesaba kukayise u-Isaka. Verse 54. UJakobe wanikela ngomhlatshelo entabeni, wabiza abafowabo ukuba badle isinkwa, badla isinkwa, bahlala ubusuku bonke entabeni. Verse 55. ULabani wavuka ekuseni, wawa ngamadodana akhe namadodakazi akhe, wawabusisa, wayesehamba uLabani wabuyela endaweni yakhe.